theme is engagement.
Isihloko sendaba lena umshado.
I'd like to speak about that.
Ngithanda ukukhuluma ngalokho.
And the text is Matthew chapter 1.
UMatthew usathuko sokuqala.
Verse 20b. And this verse is very relevant today. It fits perfectly.
Incwadi kaMatthew leli verse siyolifunda kwiverse elisimangaliso futhi elihambisana kakhulu nale nkonzo yanamhlanje.
An angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife.
Phakathi naphakathi evesini lamashumi amabili.
Ungesabi
ukumthatha uMaria umkakho.
All right. Ungesabi ukuthatha uMaria umkakho. Ralph was praying for a girl.
Ralph,
he could get engaged to.
URalph bethandaza ekhulekela intombazane angase athembise nayo.
And God spoke to him through this verse. Ralph, don't be afraid to take Mary. In Zulu and in German, it's Maria. As your wife.
Lapho ethandaza uNkulunkulu wakhuluma naye ngalo lelizwi ukuthi ungesabi ukuthatha uMaria abe umkakho.
If you want to get engaged,
mawufuna ukuthembisa,
it's good that you pray about it.
Thandaza ngalokho.
Because boys, girls, relationship, that's slippery ice. It's more slippery than ice.
Ngoba indaba yobudlelwane phakathi kwabafana namantombazane kuyinto eshelela ngaphezu kokushelela kweqhwa.
Many go wrong, make the wrong decision.
Abanye bayaphuma endleleni bathatha izinqumo ezingezona.
They don't ask God.
Abambuzi naNkulunkulu.
They don't pray about it.
Abathandazi nangakho.
They just go and look. If they find a girl to their liking, got the figure as they like, then they think that's the one. It's not God's will, it is their will.
Bayazikhethela behle benyuka befuna intombazane enefika ebukeka kahle ababona ukuthi izobukeka ngalondlela bayikhethele bengafuni ukuthi intando kaNkulunkulu ithini.
The Zulu say the most beautiful peach has got the biggest worm inside.
AmaZulu athi ipentshisi elihle ligcwele izibungu phakathi.
The old time, our parents, the old people, when they wanted a wife, they looked whether she wasn't lazy, whether she could cook. But nowadays, that's thrown away overboard. It just goes according to the figure. Like a Coca-Cola bottle upside down. That's a man. But if you put her the right way, it's a woman.
Ekhathini zakudala abantu babekwazi ukuthi babhekisise kahle bacinga ukuthi le ntombazane abangase bathembise nayo noma bashade nayo kuyintombazane ekhuthele yini engawesabi yini umsebenzi kuhambe ngaleyo ndlela. Namhlanje kuphambene nya nalokho indlela okwakuhamba ngayo ekuqaleni. Abantu bafuna nje kuphela ifika intombazane iyabukeka yini kuhle wena kwebhodlela le-Coca-Cola nxa ulibhekise phansi.
But the young people nowadays, just the figure. And then they get married to the person. And the person maybe doesn't even know how to bake a cake. Potatoes, rice. You want some nice rice and it turns into a porridge. And then you'll have to start teaching her. And whoa, if you don't know how to cook, then you're both in the pit.
Abashake namhlanje abafuna ukuthi bekwenze kube ngendlela kaNkuluNkulu kuphela nje babuka indaba yefika amthatheke lo muntu usefika lapha ekhaya akakwazi nokuthi ukupheka iphalishi kuyinto enjani irice mathi alipheka upheka iphalishi nje sekudingeka ukuthi indoda iqale phansi manje imfundise mangalonge lapho yasuka indaba.
And if you pray, make sure that you pray to the right God, not to the wrong one. You can pray to yourself as well. That's wrong.
Uma uthandaza, thandaza kuNkulunkulu okuyena yena wangempela. Ngoba uma uthandaza, ikhona ingozi ukuthi ungasuka uthandaze kuwena uyisha uNkulunkulu.
You know about the girl who was so troubled. Her years were going on and she counted them and she didn't get a husband. She didn't get a husband. She didn't get a husband. Husband, they got engaged left and right, and they didn't know. She didn't know what to do. She was so what's the right English word at last? That
desperate.
So
desperate.
So desperate that one night she says, I'm not afraid of a lion or an elephant or a snake anymore. She went out into the dark under a huge tree and she knelt down and prayed. She says, God, please give me a husband.
Intombazane le, kontombazane ke ehluphekile, ibona iqhubeka iminyaka, umkhwenyana kaqhamuka, bayathembisa ngapha nangapha, isele nje yona, egcineni ahlupheka manje ngalento. Egcineni yathi izothandaza yaphuma ke yahamba yaphansi kwehlahla yaba phansi kwehlahla esikhulu somuthi yathandaza athi angisesabi maphubesi angisesabi noma yini nje ngizothandaza ngifuna ubuso bukaNkulunkulu yaqala ke yathandaza ithi Nkosi ngiphi umkhwenyana.
She got so emotional, louder and louder and louder. At last she literally yelled and said, oh God, give me a husband. And she didn't know there was an owl in the tree. And the owl awoke out of the sleep. And the owl said, who? She said, just anybody, Lord. Just anybody, Lord.
Manje ke le ntokazi ithandaza ke isemthandazweni. Isiyathandaza ke cela uNkulunkulu ukuba yiphi umkhwenyana. Iyathandaza ke ngathi ithandaza. Yabavuka amadlingozi impela yaqhubeka yabemeza kakhulu manje. Lapho ememeza kakhulu, kanti ayazanga intokazi lena ukuthi ehlahleni lapha kukhona iNkuzimalanga esikhova. Saze saphaphama isikhova sababazi ukuthi ngabe kwenzakalani. Sibuza ukuthi hawu, ngiyazi esikhalakanyana isikhova. Who? Uma esephendula usethi hawu, noma ubani Nkosi.
Abona. Don't waste girls. Don't waste your time to pray for a man. There are more important things to do and to pray for. God knows if you need a man, he'll bring you. Even if you're a widow, don't worry about it. I said last Sunday, you are free to serve the Lord. But you men, pray about the right one. And let not an owl tell you, or your own personal feelings, you ask, is it God?
Kusho ukuthi nina amantombazane, ningalokhu nihlupheka, nithandazele imshado. UNkulunkulu uyakwazi, uyasazi isidingo sakho, uyazi futhi ukuthi uyamdinga yini umkhwenyana. Zikhona izinto ezimqoka kabi esingathi siyikhulekele, ezimqoka kakhulu kunalokho. Nani insizwa, manithandaza, nithandaze kuNkulunkulu ukuze aniphe okuyena yena.
And I asked Ralph, why do you want to get engaged to that girl? And then he told me the story, that he prayed and God spoke, take Mary. And this girl's name is Mary in English. In German, Maria.
Ngimbuzile ku Ralph ukuthi hawu Ralph kungani ukuthi uthande ukuthi uthembisana le ntombazane na wayesesho ukuthi uNkulunkulu ukhulumile naye futhi wazogcizelela lapha ezwini lenkosi ukuthi ungesabi ukumthatha uMaria abe ngumkakho.
But he didn't want to take it literally. He thought maybe it just means that name symbolically.
Kodwa akathandanga ukuthi akuthathe lokho njengoba kunjalo. Uthe mhlawumbe kungenzeka ukuthi kwaleli gama nje ichaza lenenye incazelo.
I think he even shared it with his father or mother. Sometimes that is very good if a child is close to the parent.
Ngicabanga ukuthi futhi uzokwaxubela ubaba wakhe noma umama wakhe. Kuhle kakhulu futhi uma ingane isondelana nabazali bayo.
And then when one Sunday when he came here, he says, Lord, I don't know, but I pray. If you've got someone for me, grant that if I go into the auditorium, she'll be there.
Wayesethanda zethu uNkosi ngisiza ngifuna ukwenza noma kanjani uma ufuna Nkosi ukuthi ungiphe lo uyena yena ngiyacela Nkosi ukuthi ungisize ukuthi uma ngiye auditorium lowo abe khona futhi auditorium.
And when he went to the place where he sat, who was he in front of him? Maria.
Lapho ke eya kule ndawo lapho ayethandazela kuyona ecabanga ukuthi kungathi ngambona khona ubani obe kuleyo ndawo na nguyena uMaria.
And then he was shocked.
Wethuka.
Could it really be this girl? Literally.
Ngabe ngempela ile ntombazana impela nje njengoba kuyiyona nje.
He prayed again.
Wathandaza futhi.
He opened his Bible.
And he
read the portion about a virtuous woman. A virtuous woman. Blessed is he who can find a virtuous woman. She's worth more than pearls or diamonds. And she is a virtuous woman. Now she can run a business not going bankrupt, but making money.
Wayesefuna futhi eBhayibhelini efuna isiqiniseko ngale ndaba. Wayesefunda futhi ngalo wesifazane ohlakaniphileyo, lo wesifazane lowo okwazi ukuthi avuse indlu yakhe, ongakwazi ukuthi avuse ngisho ibhizinisi lakhe ukuze lingawi.
That's the grace of God as well, to work forward and not backward.
Umusa kaNkulunkulu ukuthi mawusebenza usebenze into eyaphambili engabuyele emuva.
And then he said, Uncle Elo, I say yes.
Wayesefika esethi bamfundisi ngiza kuwena ngithi yebo entandweni kaNkulunkulu.
Now I want to tell you this morning. Many know my story. But I want to tell you how I got married.
Ngithanda namhlanje ekuseni ukuthi ngikuxele abanye bayayazi indaba yami. Ngithanda ukuthi nginitshele mina ukuthi mina ngashada kanjani.
I hope that it will help some young people.
Ngicabanga ukuthi lokho kuyobasiza abanye abasha.
When Jesus came into my heart as a young man.
Lapho uJesu engena enhlizweni yami njengensizwa.
I had no feeling for the Zulus. But when Jesus came into my heart, the first thing I wanted is that the Zulus would experience what I have experienced. Tennis was my idol. If I didn't play tennis, I was sick. Literally sick. But strangely, when Christ came into my life, the first thing I had a craving, I had a desire, yearning that the blacks could experience what I experienced.
Manje ke i-tennis mina kwakuyisithixo sami. Uma ngabe ngadlalanga nje kwadlula usuku ngadlalanga i-tennis bengigula ngiphatheke kabi impela into yangempela. Kodwa kwisimanga lapho uJesu esengena empilweni yami zaguquka izinto engangikufisa kakhulu ngikulangazelela kakhulu ukuthi abansundu bezwe izwi likaNkulunkulu.
I had dreams of making money one day because of sport. But when Christ came in, it just changed. Sport wasn't there anymore, and my sport was now to go from hut to hut. Sometimes the huts were full of smoke, and I would sit down and speak to them about God.
Manje ke nganginamaphupha amaningi kakhulu ngemali engizoyenza ngakho ukuthi ngibe umdlali ngoba ngikhonze kakhulu i-tennis nginamaphupha amaningi ukuthi ngiyofinyelela kuliphi lona izinga kodwa lapho sekufika ivangeli empilweni yami zashintsha izinto kwathi lokho ebengilangazelela kangaka kwaba sekugcineni kwaba manje ukuba ngilangazelela ukuthi abantu ngingabatshela kanjani ngevangeli ngesinye isikhathi bengene endlini zabo lezi zesizulu xa sithandaze kugcwele intuthu ngingene phakathi ngibatshele ngendaba zenkosi.
I left everything, a sport. Money was nothing. I said, I don't worry about my inheritance. I'll go with my broken suitcase and some clothes in there. If I've just got a bicycle, I prayed for a bicycle that I can drive up and down the hills to tell the people about Jesus.
Lapho ke zashintsha izinto empilweni yami. Ukuthanda imali nemicabango amaphupho okwenza imali kwaphela kwashabalala empilweni yami. Ngaba nalomgomo nje ukuthi uma ngingahambisa ivangeli futhi ngikhulekela ukuthi nce ngingathola nje ibhayisikili engizokwehla nganyuka nalo ngitshela abantu indaba zenkosi ngisebenzisa lona.
I've got a bicycle, I'll pray for a pickup. And if I've got a pickup, I'll pray for a tent. When I've got a tent, then I'll go and preach to the people in the hills, in the countryside. And if it is God's will that I should get married one day, I'll get married after that.
Okwaba umgomo wami ukuthi futhi ngaphuma ke nesuke silame lidala lalinempahlanyana phakathi ngahambisa indaba kaNkuluNkulu futhi kumkhule kwami ukuthi uma uNkuluNkulu engiphe ibhayisikili sengiyokhulekela ke manje iveni pickup uma sengitholile ipickup ngikhulekela ukuthi ngithole itende engizohamba ngihloma indawo ngeindawo ngishumayela ivangeli uma ngabe kungukuthi ke siyofika isikhathi sokuthi ngishade lokho kuyokwenzeka emva kwalezi zinto.
And I went to my parents and I said, God has called me, I'm going.
Ngase ngiyakubazali ngabatshela ukuthi uNkulunkulu ungibizile ngakho sengiyaphuma sengiyahamba.
I didn't know what my father would say, how he would react. It's easier to speak to the mother. But I remember I went to him and I said, Papa, I feel God wants me to preach the gospel that I should forsake everything. And he said, Elu, I'm so glad. Then I'll have at least one son in my family who will be praying for me every day. And it didn't worry him. He wasn't ashamed of the fact. He'd go and tell other people that my child is going to become a preacher.
Ngasuka lapho ke ngahamba ngawtshela abazali futhi ngingazi ukuthi ubaba uzoyimukela kanjani le ndaba ngoba ukutshela umama kulula kodwa kuya kubaba akulula futhi ungazi ukuthi baba uzothini kodwa ngaqunga isibindi ngaya kuyena ngamtshela ngathi baba ngiza uNkulunkulu engibiza ukuba ngishumayele ivangeli yena wajabula wathokoza wathi kulungile okungenani sengiyazi ukuthi ikhona indodana yami enganeni zami ezokwazi ukuthi ingikhulekele inxusele uNkulunkulu wajabula kakhulu kangangoba wayehamba etshela abanye abantu ukuthi indodana yakhe isiwumfundisi manje ishumayela ivangeli.
I had a friend who was very close to me. We were like twins.
Nganginomngane wami wayeseduze kwami kwakungathi samawele.
And then one day I said, God, if you call me, call my friend as well. Then I won't be alone, we'll be two.
Ngathi hawu Nkosi uma ungibiza, biza nomngane wami lona ukuze ngingabi ngedwa sibe babili.
He attended another school.
Yena wayefunda kwesinye isikole.
Then he came during the holidays, we were together.
Ngesikhathi sama-holiday besihlangana sibe ndawonye.
And I wanted to tell him about what happened to me.
Manje bengifuna ukumtshela ukuthi kwenzakaleni kimi.
But before I could say something, he told me about girls.
Kodwa ngingakamtsheli mina, yena usengitshela ngentombi nje.
And he says, Elo, do you know boys can sleep with girls?
What?
And you know, during the holidays, when we come together, then the boys come and they tell us with how many girls they have slept. Schoolboys. Sleeping, having intercourse with young girls. Whites. Whites. One would expect that of the heathen. Whites. How the white man has fallen. Like Lucifer. That angel of light, and he became a devil.
Angitshela khona ukuthi uyazini ngentombi, ngixoxela ngentombi, nanokuthi asho futhi ukuthi uma bebuyela esikoleni besuka emaholidini, ziyaxoxa ke abafana lapha esikoleni ukuthi bona bahlangane nentombi, balala namantombazana amangaki. Into edabukisayo ukuthi ingane yesikole, isizwe sesevangeli ngenye indlela, kube isizwe siwa ngale ndlela, abantu baxoxela izindaba ukuthi balale namantombazana amangaki bona.
I can understand why the white man is in such a fate, such a position as he is in South Africa. I can understand it and why some have left. God's blessing can't be upon it. Only a curse. The white man has brought a curse upon himself.
Ngiyaqonda ukuthi kungani namhlanje ngoba mhlophe isimo sibe njena lapha eNingizimu neAfrika. Abanye baze bashiye lomhlaba, abanye noma bekhona lapha bebabe sikuhluphekeni ngoba uNkulunkulu akakwazi ukumbusisa umuntu ohamba ngale ndlela, oqhuba ngale ndlela.
And one Sunday afternoon or Saturday afternoon, they said, Elo, come along. So we were a bunch of boys in the car. We went to Lilienthal Church on the way to the cemetery. And suddenly there were a few girls.
Basibengithatha sahamba ke sisemotweni lapha sibheke lapha esontweni kuthiwa Lilienthal eduze kwamathuna lapha nakwakukhona amantombazana.
And then the one boy opened his window, head out of the window, the other one head out of the window, the other one, and they kissed the girls outside. And that was the last straw. Then I said, you are all of the devil. I never went with him, with them again. My best friend isn't my friend to this day. Some that were close to me are always parted to this very day.
Okwenzakalayo lapho befica amantombazana lapho ngasemathuneni abafana into abayenzayo bavula amawindi ngapha nangapha kwayelona lowo wavula waqabula intombazana nangapha. Uthi lokho kwase kuba isitembu sokugcina ke leso ukuthi kusukela namhlanje kuze kube namhlanje angiphindange ngahamba nabo ngoba ngabona ukuthi bahamba indlela zabo kuze kube namhlanje. Owaye umngane wami sahlukana naye kuze kube namhlanje.
By God's grace I went alone and I preached the gospel.
Umusa kaNkulunkulu ngahamba ngedwa ngashumayela ivangeli.
Till I was close to 40 years old. With 40 years, I had my first child. I never thought that I'll get married. And there was a vision one day that I'm a priest of my own choosing. Priests usually don't get married. Catholic priests, some other priests as well, they don't get married.
Aba priest phela abashade kakhulukazi masaza aba priest aba makatholika abashade.
You know that at Cullinan we always preached in 52, 53, not far from Cullinan Diamond Mine, where they found the biggest diamond. And there was a little village and a Jew who came from Germany, fled Hitler, came to South Africa, and had a big butchery.
Kushukuthi-ke le ngaseduze kwalakubiwa khona amadayimani eCullinan, kusho ukuthi ngezo 1952 kuthiwa lapho-ke kulezo yindawo lezo kwakukhona indawo enkulu la kwafika khona ijalimani owabalekela impi leka kaHitler weza lapha eningizimu ne-Afrika wayesebakhona enza ibhizinisi yebhushi enkulu lapho.
And there was a Catholic priest who always came and bought meat at this butchery. And he said to the Jew, "Hey friend, when are we going to eat pork?" A Jew doesn't eat pork. A Muslim doesn't eat pork as well. It's a terrible thing.
Muslim,
and it hurt the Jew. And he always played the fool with him. Hey, when are we going to eat pork together? And this Jew thought many Jews are bright up here. And then he came in again, like a cocky rooster. Hey, Jew. Jew boy, when are we going to eat pork together? He says, "Look, my friend, on your wedding day." Now, they don't get married. That priest never touched pork again.
Long priest agapindang awa itini daba engulu.
So one day I took my Bible and I read. And I read in Isaiah.
Yelinyila ngatati paipelam ngafunda ingwati ka Isaiah.
I think it's 42, round about there. Where God says, "I will pour my spirit upon your children." Now, I should have taken it spiritually. But I took it literally. And I said, "No, Lord, I closed my Bible. I knelt by my bed here in the hospital room building. I said, 'No, God, I can't get married now and have children. I'm too old. I'm too old.'"
Ngathatha iBhayibheli lami ke ngehla embedeni ngaguqa lapha nje la ngokusibhedlela khona ngathi Inkosi ngeke ngishade mina sengimdala.
Now you can imagine having a child, the first child was 40 years. If the child is 1 year old, 2 year old, you're 42 and you can't roll around and play with the child. So my eldest daughter always said, "Papa, come play with me, play." I said, "My child, I'm too old. I'm too old. I can't play with you anymore."
Manje ngacabanga ukuthi umuntu omdala ongangami kangako seqala uba nengane njengoba ngaba nengane sekuneminyakela ko-40 ingane yami yokuqala lokhu ingicela njalo, "Baba, wo sizodlala nami." Ngithi, "Hawu mntanami, sengimdala ngikwazi ukuthi ngizodlala."
And then she wrote a composition at school about her father.
Wayesebhala icompositionke esikoleni ngobaba wakhe.
And she says, "My father is very, very old." But he's not stupid. He's clever.
Kuthi baba wami usemdala impela kodwa nokho akasona isula uhlakaniphile.
The teachers, they hear the stories from home.
Othisha phela bayazizwa indaba zasemakhaya.
And I said, Lord, I can't have children, I'm too old. My brothers have their grandchildren and children, and I should start with children.
And
then one day we had a co-workers meeting. The room was filled with co-workers. We were sitting in a circle. And my brother Haino was there. After I had given the message and had prayed, he started. And he says, you know what kind of a wife Elo has got to get.
Why say ti niyazini uhlobo luka nkosikazi umfowethu umfundisi kumele ukuthi abe nalo na.
And he went on in detail what my life wife must be like.
Waqhubeka ke wangena endabeni ke manje chaza ukuthi unkosikazi wami kumele ukuthi abe umuntu onjani.
Now this was a very sensitive thing in my life.
Manje lokho kwakuyinto enozwelo kakhulu empilweni yami.
It started boiling within. But I can't show it because all the co-workers are there. I can't be unkind to him. I just had to swallow it. And he carried on. He says when Elo gets married, he's got to get such a wife and such a wife. If he doesn't, the whole work will break down.
And
I had to wait still till he finished. When he had finished, I said, "Ach, Heide, could you just come with me round the corner?" Boiled a bit inside. I thought, well, I'll give him a piece of my mind. I said, Haino, why do you speak about such a thing? About me getting married and getting a wife? He must have seen that I was a bit upset. And he was so innocent. He said, no, Elo, didn't want to say anything wrong. I was just saying, if you get married, you've got to get married to the right wife. If you don't get the right wife, it will be difficult for you and for the work. But he says, I'm sorry if I told you that I spoke. I couldn't reprimand him. I couldn't find fault with him. He spoke in a perfect spiritual way. So I said, all right. So we went back into the room.
Bengaqondile mina olubi kule ndaba. Bengisho nje ukuthi nxa uthola unkosikazi kuyodinga uthola unkosikazi onje ohamba ozokwazi ukuthi abe muhle kuwena ukuze umsebenzi uqhubeke kahle ngoba mangathola unkosikazi ongeze ukuba lokho kade ngisho lokho ngalimaza umsebenzi. Kodwa ungixolele impela nje yilokho ebengifisa ukuthi ngitshele khona futhi ekusho ngomoya omnandi othobekile ngahluleka ke nami ukuthi ngizomsola ngithini saqhubeka sahlukana.
And then my father, he always came and built here. The house I'm in, he built. Many buildings he built.
Ubaba wamike ubevamsile ukuthi afike la akhe izindlu. Izindlu eziningi zakhwa uyena, nale ndlu engihlala kuyona ngayakhela uyena.
I said, Papa, sleep here. No, he says, I've only got one bed. He drive an hour plus minus in a pickup with people. The next morning he'd be here early. That's how he would go.
Mayefika kubaba wami lapha akha ngangene kamelo ukukhona umbhede ngithi baba lala lapha wathi hayi umbhede wodwa njena lapha ke ngaleyo ndlela kubefika akhe la ahambe ngehamba ngeven abuyele emuva ngeven ahamba a driver mhlambe ihora noma nentwanyana esuka lana ekhaya beyabuye futhi ngakusasa.
So one evening I said, Papa, can you do me a favor? Could you build onto my bedroom a porch with glass that the sun can shine into the room from the morning till the setting of the sun? I come back very late, 12 o'clock, 1 o'clock, sometimes 2 o'clock. The house is cold, but it would be so nice if I come home and I find the house and the room warm.
Ngase ngithi kuyena baba, ngingasiza ukuthi ungakhele iporch indawo lapho kuzokwazi ukuthi ibe namaglass ukuzila ngamangabe liqhamuka lihlabe lapha kube khona ukukhanya. Ngoba kaningi futhi indawo ebandayo kwesinye isikhathi ngifika late ngobusuku ngo-12, kwesinye isikhathi kuyabanda lapha. Ungangenzela indlu efana naleyo na?
And he abruptly said, no, Elo, I won't do it. I thought, I didn't know my father like that. He was always kind to me. Not once that he said he won't do it. All of a sudden he says, no, I won't do it.
Masinyane nje, waphendula cha, ngeke ngize ngiyakhe leyo ndlu kanjalo. Ngamangala ukuthi ubaba wayengakaze akhulume nami kanje, kodwa namhlanje kwenze njani akhulume kanje, cha, ngeke ngenze lento leyo.
I said, but Papa, why not?
Ngase ngithi baba, kungani ungathi ngeke ukwenze na?
He says, I'll do it when you've got married. Before you get married, I won't do it.
Wathi ngiyokwenza lokho uma usushadile. Ungakashadi, ngeke ngikwenze.
I said, Papa, don't joke about such things.
Ngathi baba, ungadlali ngezinto ezinjengalezo.
He says, Elo, I'm not joking. I mean what I say.
Wathi cha, angidlali ngalokho, ngiqinisile ngalokho engishoyo.
Before I die, I want to see your little ones. Before I die.
Wathi
ngakazi. And I won't do it, Elo. I'm telling you the truth. You get married first, then I'll do that.
What?
I had to be quiet. It was my father.
Wathi ngakafe nje ngifuna ukuthi ngibone abazukulu abantwana bakhe abazukulu bami. Ngifuna ukuthi mawusushadileke bese ke ngiyakwakhela ke lokho okushoyo. Ngifuna ukubona umnkosikazi wakho.
Now you can see it went over months. I got thin. I needn't have to run like my friend here that runs, is a springbok, runs 5 kilometers. This was like in revival times when we prayed for revival.
Lento yaqhubeka ke impela inyanga njengoba nibona nje ukuthi ngagcina sengimncane ngingekho lokho umncane ukuthi ngincane ngoba ngijima njengalona oyispringbok ojimayo. Kodwa lento yayingihlupha yayingidla futhi kukhuluma kaNkulunkulu ngaleso sikhathi semvuselelo uNkulunkulu ekhuluma nathi.
And in that time for weeks I preached every day here at Sizabantu about God's will, and I took Abram, how he sent his servant to fetch a woman for his son, and the son couldn't choose, and he accepted her out of God's hands. He couldn't say, oh, her nose isn't right. Oh, her face isn't as I like. Her figure isn't right. No, he took her out of God's hand into his mother's room. And he was comforted and blessed.
Angazi ukuthi kanjani ngalezo insuku amasonto ngishumayela ngentando kaNkulunkulu. Ngize ngishumayele ngizilinganise ngendaba lena kaAbraham ukuthi wathumela inceku yakhe ukuba yofuna unkosikazi indodana yakhe, nangempela wahamba ethandaza efuna olokho kuyintando kaNkulunkulu. Wabuya naye wambeka la, azange akhalise ukuthi mhlawumbe unekhala nje noma unefiga enjani, wakuthatha njengentando kaNkulunkulu.
I went One evening into my cold room, my father striked, he won't build a porch onto it. And I went into the bed. I don't know whether I was asleep. I think I was half asleep, half awake.
Ngasuka lapho ke ngobunye ubusuku ngayendlini lena engangicela ubaba ukuthi angakhele iporch leyo ukuthi angakhele ubaba banqaba ukuthi ayakhe ngaya khona ke ngazi noma kwakuwumbono yini noma ngangiphupha yini ngicabanga ukuthi cishe kwakuphakathi kokuthi ngibe holeleyo nongalele futhi.
And I heard a person speaking in the room, three words in English. It is K. It is K.
Ngezwa lapho izwi kube ngathi ukhuluma umuntu ekhuluma amagama amathathu ethi ngu K igama lika mama.
I heard it with my ears.
Ngakuzwa lokho.
I quickly switched on the light. Was no room, no person in the room. I looked under my bed. There was nobody lying under my bed. I got out of my bed, went into the bathroom. There was nobody in the bathroom. I got up through the passage into the sitting room. Nobody there. I went into the kitchen. Nobody there. The doors were closed.
Oh.
I said, now the struggle starts. Was this God? Or was this the devil speaking to me? The Zulu say a preacher and the wife can't be both good. One will be good, one will be bad.
AmaZulu ke athi umfundisi ngeke abe no nonkosikazi ngendlela omuhle oyedwa phakathi kwabo uzoba muhle omunye abe mubi.
Now if I'm kind to the blacks and then they go to my house, they knock at the door and the wife opens with a long sour face, she will spoil everything.
Manje ke njengoba mina ngizubizo maqondana nokuthi ngishumayele kwabantsundu. Uma sengithola ke manje umakoti ke manje ongezuba nakho lokhu mina enginakho engikuzwayo ngabantsundu sekuqhamuka onsundu ezovula endlini yami esevula umnyango yena eseveza ubuso obude seziyonakala lapho ke izinto.
I said, Lord, I can't get married.
Ngathi cha Nkosi angikwazi ukushada.
And I've got to know, is this God or is it the devil?
Kafuneka uba ngiqonde kahle
speaking to me.
Ngabe uNkulunkulu noma uSathane lo okhuluma nami na?
I said, well, I must test it and prove it.
Ngase ngithi cha ke kumele ukuthi ngihlole kahle le nto ngibone kahle ukuthi injengoba yini na.
I can't say give me a dream.
Angikwazi ukuthi ngithi Nkosi ngiphi iphupho.
I can't say speak to me.
Angikwazi ukuthi ngithi khuluma nami Nkosi.
Because I couldn't trust myself anymore.
Ngoba bengasazethembi kwamina.
And I sat in my sitting room.
Ngahlala lapha e-sitting room yami.
I said, now what shall I do? How will I get out of this mess?
Ngathi ngizokwenza njani? Ngizophuma kanjani lolu bishi na?
And then I thought of one of the co-workers.
Ngase ngicabanga omunye oyedwa wezisebenzi.
This person was always the same.
Lo muntu ube into eyodwa njalo nje.
And I respected this person.
Bengimhlonipha kakhulu lo muntu.
I said, Lord, give this person tonight a vision that I needn't doubt again in my life, whether it's of God or of the devil.
Ngase ngithi awu Nkosi, ngiyacela ukuthi lo muntu umuphe umbono ukuze ngiqonde ukuthi lokhu kungokaNkulunkulu noma kungokwaSathane.
I had not told one soul in this world for about 3 months what I had heard that night.
Ngangakaze ngitshele umuntu kulomhlaba inyanga ezintathu lokho engangikuzwile uNkulunkulu ekhuluma ngakho.
And as I thought about that, I said, oh God, but I'm a real fool. I'm a donkey. I'm an ass. Now I pray that you will show that person, and then that person knows what is in my heart and keeping me busy.
Manje sengithandaza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akhombise lo muntu ukuthi kuyini lokho kusenhlizweni yami futhi lokho kuzoba umshikashika uzokudala ukuthi ngilwe nalento esikhathi nesikhathi.
And then I said in German, aber Herr, du kannst auch durch die Blume sprechen. I don't know what, well, can one say that in English? You can't speak through a flower, can't you? Durch die Blume. That means you don't speak directly, but indirectly, and the person doesn't know what it is about. Like a missionary, he went to see some black men working in the field. And when he got there, they said, oh, there's a white goat. That is troubling us. Always when we work, it goes into the fields, it eats everything.
But I still try spoke lapha besho le missionary. Kukhona isipoki lapha esihluphayo, lokho kutshaliweyo siyakudla konke lapha.
Imbuzi.
Imbuzi, oh.
Khona imbuzi emhlophe ehluphayo, iqeda konke. And he said, well, why don't you catch and kill that goat? And he didn't know that he was the white goat. The Zulus can talk like that very well. You think they speak about that, in the meantime they're speaking about you.
Basebethi laba manje yini wasethi yena yini ningayibulali lembuzi emhlophe na kusho ukuthi lo mhlophe bengazi ukuthi basho kuye ngoba abantsundu bahlakaniphe kabi bengakhuluma into udideke wena ukuthi kanti lento bayisho kuwe impela.
Uye obe imbuze mhlophe obahluphaya entsimini wathi anihlabi ngani niyibulale bathi akunzima akululu ukubulala ukuhlaba leyo mbuzi kanti bakhuluma ngaye durch die Blume. I said, Lord, you can speak that that person won't know what it's about.
Ngathi inkosi ungakhuluma lo muntu ngeke aqonde ukuthi chazani.
And as I had said that, knock knock at my door.
Lapho ngisasho lokho nje nakho ngqonqoze eminyango.
Come in.
Ngithi ngena.
And it was this person.
Kwangenana lo muntu.
I said, yes, what would you like?
Ngathi ngathanda bangwenzeleni.
Said, may I visit Uncle Friedel at Mapumulu tonight and sleep there? He's invited me so often.
Kwathi lo muntu ngingakwazi ukuthi ke ngivakashele ubaba kaMaphumulo esho umfubo omdala kaningi engimema le kaMaphumulo ngakwazi ukuthi ngiye khona.
I thought, oh, things are working out the wrong way.
Ngase ngithi aw kusho ukuthi izinto manje ayisahambi ngendlela ebengicabanga ngayo.
So you can go.
Ngase ngithi hayi ungahamba.
And as the person left, I called, hey, come back.
Lapho sahamba lo muntu ngathi hayi buya.
Said, when you go, take a pen along.
Ngathi ma uhamba, thatha ipeni.
And a
paper.
You never know. Maybe you have a dream or a vision. Just write it down.
Ngase ngithi hayi, phatha ipeni nephepha. Ngeke wazi. Mhlawumbe uNkulunkulu uzokunikeza umbono noma iphupho, bhala phansi.
The next person, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, the person doesn't come.
Lelo muntu kushawo 9, 10 o'clock, 11 o'clock, akabuyi lo muntu.
What shall I do now? I can't show that I'm eager to hear.
I thought, well,
this is the time to stay cool.
Went
around, saw the person. I said, hey, just come here.
I said,
by the way, did you have a dream or anything last night?
That's what you get. Ngakube mhlambe ukhona yini umbono benawo noma iphupho busuku na?
She says yes, but it's all durmakar. It's just a lot of nonsense. I think I must search my life. There are things wrong. I just dreamt nonsense. I said, oh, doesn't matter. You can bring it, I'll read it. If it's just nonsense, you'll have to search your life and get right with God.
Lola olomuntu lona wayesethi cha impela ngibe nalo iphupho kodwa nje awu zixabela ngizinto cishe nje mix masala into nje engayiqondi kahle lena ngenxa yalokho kusho ukuthi impela ngibona ngathi khona izinto engahambi kahle ubaba wayesethi hayi noma ngabe kuyinto enjalo oyibona ngaleyo ndlela letha lapha kumele uba ngikufunde mangabe ukuthi kuyinto engahambi kahle sobalasa kumele ukuthi uyehlole uthandaze uNkulunkulu ngalento.
I bring it, she brought it, he brought it, I read.
Wakuletha ke lokho ayikubhalile ngakufunda.
I had to speak at the trading college. I said, oh, it's going there. She, my wife, taught at the teachers' training college. So I had to speak there.
Manje, wakufuneka ubaba hambe aye training college. Lapho, umamakoti aye fundisa khona. Manje, kwenzeka lezinto nje usendleleni ukuthi aye kuleyo ndawo.
And I got up. There were three inspectors that were judging what I'm going to say. The one, whether it's of the Lord, the other one, whether it's biblical, the other, whether it's right.
Manje ngilapho ke kwakukhona kamajaji ke ayebuka lokho engikhulumayo ukuthi ngawube kuyinto ekahle yini, okukaNkulunkulu yini, futhi ngabe kuqhamuka kuvela kuyena uNkulunkulu.
When I got into that hall, it was filled with students studying for his teachers.
Mangifika kulelo holo ke ligcwele abafundi abafundela ubuthisha.
I got up as an old man.
Ngisukuma lapho njengendoda endala.
I said, children, tell me, what is the name of my wife?
Ngathi bantwana ngitsheleni, ubani igama lomkami na?
They said, no, that's not fair. You can't ask us the name of your wife. You are not even married yet.
Bathi cha, asikwazi ukuthi wena ungasibuza ukuthi ubani igama lonkosikazi wakho, ingani wena futhi wena wakashadi.
That's not fair. You can't ask us such a question.
Akulungile, awukwazi ukusibuza
umbuzo nje. You're not even married.
Awushadile futhi.
Then I said, look, students, I can guarantee before heaven and earth that what I heard that night was the living God speaking to me.
Masengithi bantwana ngiyagaranta lokho uNkulunkulu akhulume nami ebusuku lapha yana ngiyagaranta ukuthi bekukhulunywa uNkulunkulu.
I hate my answer.
Masengitholi impendulo yami.
But it was still difficult. I would say this, he tried to evade the issue. But time has passed. It's just about 1 o'clock. I must stop.
Nokho ke indaba yayisaqhubeka lapho kusemshikashika sazovedinga kuvele lokhu nalokhu yana ngeshwa isikhathi sesihambile sekucishe kosha u-1 manje.
So you won't get the dessert of the matter and the cherry on the cake. I think that's enough. It still carries on for a long time. One day, if we have time, maybe I can say how it carried on. That's how I got my wife. I never doubted once that this is God's will.
Ileo ndlela ke leyo engathola ngayo owakwami. So mhlambe uNkulunkulu siphi ithuba soqhubeka ukuthi kwaqhubeka kanjani, kwazahamba kanjani izinto. Kodwa nokho angingabazanga ukuthi nguye lo uNkulunkulu
angikhulisele. Whatever happened in health, in sickness, I could accept it out of God's hands.
Noma yikuphi okwenzakalayo empilweni, eguleni, konke ngakwamukela kuvela esandleni sikaNkulunkulu.
She was a teacher.
Wayeyithisha.
It's not always easy going. If you get married to a teacher or a sister, a nurse, because the teachers, they know, they speak to children. And the nurses know they have got to do with patients. Take this tablet and now you've got to wash and now you've got to do that. Wasn't always easy going, but by the grace of God, He gave me the strength that I could be there when she died. And she says the king is coming, and I rejoiced because it's the task of the man to train his wife, to sanctify her, make her holy, that she's without spot or wrinkle when she has to stand before God. God has got to work everywhere. I can't say I never made a mistake. But to get married, boys, is one, is the greatest challenge in this world. You can't just say yes, yes, yes to your wife. You've got to love her, as the Lord Jesus did. You've got to cleanse her. You've got to sanctify her. You've got to put her before the throne of Christ without wrinkle and spot. It's a challenge. And you men, you pray that you won't fail in your task. I've spoken enough. We better stop now.
Ngenxa yesikhathi sekumele uba siphethe kwangelula nokho kodwa uNkulunkulu wangihola njengoba umuntu owayefundisa futhi akulula kwesinye isikhathi ngesikhathi sonke ukuthi uma ujwayele ukuthi umele iy'ngane zakho la noma unesi egulini ubatshele ukuthatha amaphilisi anje kanje kodwa uNkulunkulu wangisiza ngoba kumsebenzi wendoda ukuba ingcwelise unkosikazi wayo imhlanze imenze ukuthi abe yile nto uNkulunkulu ayithandayo ingakho egcineni ngakwazi ukuthi ngibe sempedweni wakho okufa ngizwe amazwi awashoyo ukuthi nansi inkosi yami ngilandile kusho ukuthi kwabakhona ukujabula ukuthi ngaleyo ndlela ngibone unkosikazi wami ehamba ngaleyo ndlela kodwa ngithe insizweni kubalulekile ukuba yithandaze zifune ubuso bukaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu.
And you men, don't just behave anyway. Sometimes the men behave worst before their wives. How can she honor you? How can she respect you if you behave like that? Wives aren't stupid. They've got sharp eyes to see. Sometimes they look right through you. So, be a good example. As Christ was to the church, you be to your wife. Shall we pray?
Astandas.
We thank you, Lord, for this time of sharing.
Siyabonga.
We thank you that it was Ralph's engagement.
Siyabonga Nkosi lelithuba luba sikwazi basicobelelane, sibonge futhi ngomthembiso lo ka Ralph.
Everybody has got his calling.
Ilona lona obizo lwakhe.
Maybe some have still got thoughts of marriage.
Mhlamba abanye basacabanga ukuthi bashade.
Teach them what it means to walk with God.
Bafundise Nkosi ukuthi kuyini ukuhamba noNkulunkulu.
That they won't do any, take any step out of their own, but look up to you and say, God, take my hand and lead me.
Ukuba bangathatha izinto bazenzele nje ngokubona kwabo, kodwa bathatha isandla zabathi inkosi ngihole.
Amen.
Amen.